Nalumbi lwa mumba kila bu toilet.
Obey it twice.
Zilele ngom.
J-Mix.
J-Cash. Yeah.
Okay.
Boy, listen.
Vela ya Belinda ni yovina. Aso kweneza vikwati musikana. Vela ya Belinda ni yovina. Kati
levu si from 17.com.
Zilele ngoma. Zilele ngoma. Zilele ngoma. Again, Belinda mani sokoneza na kastepo kameni ya maenda. Ningala hai kuma nende supa Jedi, munga chabe na mamo junta. Mobile kupolo puta unachachibe na mwenye muka tena plesha. Nemwene nende chigonere ya kutitungu, tungu, ndilo lesha fie. Professor Johnny ya makwia, iyo vuto yomu ya mbila dala. Professor Johnny ya makwia, ngatuweka uzi pushing ila dala.
You work with do it like that, left to right,
chivelo icho pase.
You work with Fredance, do it like that, left to right,
chivelo icho pase.
Again.
Vela ya Belinda ni yovina, aso kweneza vikwati musikana. Vela ya Belinda ni yovina, kati left, right,
Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma. Zilile ngoma.
Dine, let's do this. Wasokoneza chikwa chimusikana. Kwa tumuma nyumba tima sala tifutana. Tima funacheka na wakai siwa kwana. Kuchita kompea waku nyumba siya kwana. Hona mwene chinyanga nyisila trailer. That's why nzelu zanga zimapela. Kunipoka ichi na kansimbini za kuela. Nija type ibo kwa tila wa mafela. Chapuli kila ijo mwajiona. Mbuyo inyanga nyamunga izapona. Please na papata ilanga nepo boma. Ndia wawamuna muma nyumba tikangi wogona. Misango zake ziluwa ni sana ngoma. Nikuseni pati vachiposha timwachoma. Na kuwishi ngati sembevenzo chitoponya. The way she de shake it nizilide ngoma.
Na trailer ya Belinda ni yovina. Aso kweneza vikwati musikana. Vela ya Belinda ni yovina. Kati left, right.
Zilile ngoma. Zilile ngoma. Nizilile ngoma. Zilile ngoma.
J-Cash. Hola. Nizilile. Zemuyo pasinge na mozivile. Ok sorry pata pala zivuvile. Type paya morning glory muzuhile. Yeah. Boko nano ni tenya nganya. Mixte aniki na liu kimchanganya. Iluba ni kawagai kugetyo. Chikanga chaso welepo wakai kumiepo. Zilile ngoma. Iwe wasokoneza wachi kulile zona. Unimbe sokuza nza kulila bima. Na wesi wakuziva wakupunjila zina. Wabashanu kweneka na wakashana. Ungasilize big bayo upatia sana. Ungalingese na mpofu kupaibisha. Koma iwe waleta kandutiwe Iris. Zilile ngoma.
Vela ya Belinda ni yovina. Aso kweneza vikwati musikana. Vela ya Belinda ni yovina. Kati left, right.
Zilile ngoma.
Mama mweo nchini suku dedede.
Zilile ngoma.
Mama mweo nchini suku dedede.
Zilile ngoma.
Mama mweo nchini suku dedede.
Zilile ngoma.
Mama mweo shikati left, right.
Obede,
obede.
ZambianTunes.com.